gashara fiyo esho muruhumesha ndayo isanka ukutia yatimugiyo hanan bilgashara fiyo esho muruhumesha ndayo isanka ukutia masabka diin tena mura mana hadakane maan kabdi kumari mana eti muna todo sabtaba masalka aada ugu filan masabka diin tena mura mana hadakane maan kabdi kumari mana eti muna todo sabtaba masalka aada ugu filan sidi nur muni subax iftinki kasoo muray aday muuqdeeni naftani runti bugu maqantuho mustaqbalka maqante aad marwaadaydan nugun sidi nur muni subax iftinki kasoo muray aday muuqdeeni naftani runti kugu maqantoo mustaqbalka maqante aadna marwaadaydan nugun
Mustaqbalka maqante aad ma nawaadaydan